sana isobata hai. Hobey aashiqi ehelayba, hobey hami igu abuuro, hobey waxa aan sifa, hobey habeenka ku waaye, hobey waliga hortaydiyo, hobey hareerkayga tagno, hobey hobey hobaliga yeey hobeya.
Hobey aashiqi ehelayba,